nibyo nkuko umaze kwibwira abakurikiye radio ijwi rya Amerika ubundi huye ku rukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda maze kuvugana n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Huye bambwira ko impamvu y'isubika rubanza nuko inteko yagomba kuburanisha Munyenyezi Beatrice bagiye mu mahugurwa y'abacamanza ni muri iki cyumweru rero u Rwanda muri rusange rwatangije icyumweru cy'ubucamanza
iryo subikwa hari ingaruka rizagira kuri urwo rubanza
nabibajije umwanditsi mukuru w'urukiko rwisumbuye rwa Huye ambwira ko byanze bikunze uretse n'urubanza rwa Munyenyezi Beatrice rushobora kuzadindira bitewe n'uko iyo tariki bari bashyizeho uyu munsi ku itariki 9 rutabaye ahubwo bizagira n'ingaruka ku zindi manza ku buryo izi imanza nazo zari zashyizwe ku yandi matariki zizimurwa nakubwira ko muri rusange ingaruka nizo zo kudindira ku butabera muri rusange
none se hazakurikiraho iki nyuma y'iryo subika rubanza
nyuma y'iryo subika rubanza navugana n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rwisumbuye bwamwiye ko hariho kureba itariki ishoboka bakimura urubanza ariko none ubu hariho nanone kutaba kuba baba bacamanza ndetse n'umunyamategeko wunganira Beatrice Munyenyezi Maître Brice Bikotwa ntabwo bari umvikana ku itariki y'urubanza kubera ko Maître Brice Bikotwa tuvugana yabwiye radio ijwi rya Amerika ko barwimuriye ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha 2021 ariko akavuga ko afite izindi manza no kuvuga ngo rero nta urukiko rwo rwari rwayishyize aho ngaho ariko ntabwo biremezwa ku buryo twavuga ngo ni itariki 6 ahubwo buriya bazicara nanone barebe igishoboka kuko yaba Brice Bikotwa agomba kuburana izo manza cyangwa se bakareba niba nabo hari icyo bashobora kwigomwa
Eric bagira ubusa muri make uwo Beatrice Munyenyezi ni muntu ki
Beatrice Munyenyezi nkurikije uko yisobanura nuko ubushinjacyaha bumurega bawe ubwe avuga ko genocide yabaye ari umwana cyangwa ari umunyeshuri muri mashuri yisumbuye ariko ubushinjacyaha bukavuga ko we yagize uruhare rukomeye mu byaha bya genocide nkakubwira ko we avuga ko yari atwite afite inda y'amezi akujije anabayeho nabi ku buryo atashoboraga kujya mu byaha bya genocide nk'uko bamurega ko yagiye mu mabariyeri hano mu mujyi wa Butare akagera akagenda ngo uburyo abatutsikazi bicwa akavuga ko rero nk'uko bamusobanura bamwibeshyeho ariko nanone ugasubira kuvuga ngo ni muntu ki ni umukazana w'uwari ministre w'umuryango Madame Pauline Nyiramasuhuko ubu warangije gukatirwa urukiko rw'umuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda iyarusha n'umugabo we Shalom Ntahobari nawe yakatiwe n'urwo rukiko ibyo rero bakavuga ko muri rusange ubwo ni ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyo byaha yabikoze mu gihe Munyenyezi we avuga ko ari umwere nkakwibutsa ko nanone mu kwezi kwa kane uyu mwaka nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamwirukanye ku butaka bwarwo aza kuburanira mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha